abazali bethu baphelile nathi sinendosuku lokugcina awudanki nkosi nami ngiyabonga nkosi umusa wakho nkosi nokuthi ungigcine ngiphephile awudanki nkosi nami ngiyabonga nkosi umusa wakho nkosi nokuthi ungigcine ngiphephile hello
Sigue lela, sigue lela, sigue lela.